In ka badan 2,000 oo qof oo muhaajiriin ah kana soo jeeda qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa doonyo ku tagay xeebaha Indonesia iyo Malaysia. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa ciidamada baddu ay soo badbaadiyeen, waxaana la filayaa kumanaan kale inay soo gaaraan. Dadkan ayaa ka soo qaxay dalka Thailand kadib markii ciidamada dalkaasi ay weerar ku qaadeen kooxaha Myanmar ka soo tahriibaya ee ka soo jeeda qoomiyadda Rohingya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA Steve Herman oo ku sugan Bangkok, Xuseen Barre Aadan Waag.
Saraakiisha ayaa sheegaya in ugu yaraan 1,400 qof la soo badbaadiyey maanta iyagoo saaran 4 duniyood, kuwaasi oo la keenay xeebaha Malaysia iyo Indonesia. Waxaana la kasii horreeyey 600 qof oo saarnaa duniyo aad u yar oo cidhiidhi badan, kuwaasi oo gaaray xeebaha gobolka Aceh ee dalka Indonesia. Saraakiisha Indonesia ayaa sheegaya in dadka la khiyaamay iyadoo lagu yidhi waxaad joogtaan xeebtii Malaysia kadibna waxaa lagu amray in ay dabaashaan. Qaar ka mid ah dadka badbaaday ayaa xanuunsanaya islamarkaana gaajo haysa, waxaana la geeyey xarumaha caafimaadka ee dalka Indonesia. Mid ka mid ah dadkan oo lagu magacaabo Maxamed Junaid ayaa saxaafadda uga waramay sida ay wax u dhaceen. Wuxuu sheegay in 500 qof ay 3 duniyood saarnaayeen, waxaana uu tilmaamay inay u socdeen Malaysia si ay u shaqaystaan. Booliska Malaysia ayaa sheegay in 1,000 qof oo muhaajiriinta Rohingya ay ku hayaan jasiiradda loo dalxiiska tagay Langkawi. Afhayeen oo hadlay xafiiska hay-adda socdaalka adduunka ee IOM, John Lowry ayaa sheegay in shaqaalaha hay-addu ay maanta tegayaan dalka Indonesia iyagoo oo ka baxaya xafiiska ay hay-addu ku leedahay dalka Thailand.
People are brought in, registered, given accommodation, food, water, medical attention if they need it by combination of
IOM. Waana la diiwaangeliyey, waxaana la siiyey hoy, raashin, biyo iyo daawo, waxaana taasi ka wada shaqaynaya IOM iyo dowladda, iyadoo weliba sidoo kale dowladda laga caawinayo baahida ay qabto. Thailand oo uu ku jiro talis military ayaa weerar ku qaaday bishan dadka tahriibiya muslimiinta Rohingya. Talaabadan ayaa timid kadib markii la arkay xabaal wadareedyo ay ku aasan yihiin dad badan oo kasoo jeeda qoomiyaddaasi oo si addoonsi ah loogu hayay xeryo loogu magacdaray xeryihii addoonsiga. Howlgallada booliska ayaa iminka ahaan hakadgeliyey hawsha tahriibinta dadka Rohingya, sida uu tilmaamayo afhayeenka IOM.
With all the attention on the camp situation in Thailand over the last couple of days and weeks, it seems that Thailand is closed off for smugglers at the moment.
Iyada oo tixgelin la siinayo xaaladda xeryaha Thailand, maalmihii la soo dhaafay waxay u muuqataa in Thailand ay ka xirantay dadkii wax tahriibinayay. Taliyaha ciidamada Thailand ayaa sheegay in baadigoob lagu sameynayo qaybo ka mid ah dalkaasi, iyadoo laga cabsi qabo in la helo dad kale oo ay muharibiintu sharci darro u haysteen. Dadka Rohingya ayaa qaramada midoobay waxay u aqoonsatay inay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee la beegsado, waxaanay ku nool yihiin Bangladesh iyo Myanmar. Dowladda Myanmar oo ay u badan yihiin dadka aaminsan diinta Buddhismka waxay u arkaan Rohingya inay yihiin dad ka yimid dalka Bangladesh ee dariska yihiin, dadkan oo fac ka fac ku noolaa isla dalkaasi Myanmar waqooyigiisa. Waxaanay u baxsadaan dalalka Malaysia iyo Indonesia oo ay muslimku u badan yihiin iyaga oo sii mara Thailand, halkaasi oo ay rafaad kala kulmaan dadka wax tahriibiya. Kadib markii dowladda Thailand ay weeraro ku qaaday dadka tahriibta ka shaqaysta, ayaa waxaa badda dhexdeeda hayhaabaya kumanaan dadkaasi Rohingya ka mid ah oo naftooda la cararay. Hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa qiyaasaysa in 25,000 qof oo kasoo jeeda qoomiyadda Rohingya iyo dadka lagu dhashay Bangladesh ay soo raaceen duniyaha tahriibka. Tiradan ayaa 2 jeer ka badan intii ay ahayd sanadkii hore.
Warbixintii Steve Herman, Xuseen Barre Aadan ayaa inoo akhrinayay. Halkaad nagala socotaan weli waa Voice of America.